kulaba ebindaba bikulaba bakulaba batulabisa mimwane kibaluma mabivika banubuka lero towakana
kankufule kayungirizi wa mawanga gano mugata bantu oli mukutu gwange sigwa mesa nti you know
ebirowoozo binuma
olina kya nesinga embikula nenkulalasa sobola okufandinga otekuba nenkulalasa ngenda nakuwa omubiri
kyenjokola
ogujule mbitole
otekuba
ekyo
kyenjokola
onyingire mubusomyo
otekuba
tondumira wadde wakimanya nti nze yeetega sikujemera nize biragiro ngende nebake bino byenkusumbuwala eddagala erigema bakwegwanyiza laavu kigwe genda kuntegana kuyita ddi yawe ndi abaneekoza
ensonga erimu eggumba
tuyonguizeeko n'omukono guluma nnyo ogusangule kuko fune ndabo tagetimo
olina kya nesinga embikula nenkulalasa sobola okufandinga otekuba nenkulalasa ngenda nakuwa omubiri
kyenjokola
ogujule mbitole
otekuba
sobola okufandinga
ekyo kyenjokola
onyingire mubusomyo
otekuba
kale hulire ekibalo ekyabali jaka ne rozi njagala tweyisisinga mafunye wazi buliro obuyisa obujijalusani nanansi omutima gwakuvunanira okuba neddoboozi
bitulaba ebindaba bikulaba bakulaba batulabisa mimwane kibaluma mabivigaba nubuka lero towakana
kankufule